Fresh Out from NigerRemix.com.
Night on my head. Oh yeah, yeah. Oh la la. Oh yeah. It's fun. Ba-da-da-da-da. Ba-da-da. Ba-da-da. Hola. Hola. Jamani, Mungu kampatia huyu dada. Mungu kampatia, eh. Ana maringo, ana shepu na najwa kunata. Walahi kampatia, eh. Ninge kuwa na nyumba magari, ninge mpa ye, vyote wala nisinge jali. Paka niwe na ye, niwe na ye. Oh baby, ona vipi tafanya niwe na ye. Oh baby, oh baby, vipi nifanya niwe na ye. Ona ala, ola, oh baby parama. Ulavo katami, utani palana. Olala, kama kipa tadaka. Yovote unataka, ujwe ni mesanda. Ona na 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 na.
Kama uo,
yote na yofanya basi. We mwenyewe,
kama uo,
umeshindwa kusoma ta picha basi.
Kama
uo, nikubalie, nifikirie. Ona,
kama
uo, awe, nifanye. Nifanye nini kama uoni. Oh la la.
It's your favorite sound, DJ Z.
Mwenza koma kona kola nisha zoea. Kila siku miula nisubirisha. Mwenza kujibu langu nangojea. Tena ayashi mapicha picha unanitia. Kama movie tamthilia. Au unahisi natania.
My way, my way,
yeah. Ubaya umejua na kupenda ndo nanizingua. Au mpaka liwe chizi kisa ndo takuja kujua. Oh baby, ona vipi tafanya niwe nae. Oh baby, oh baby, vipi nifanya niwe nae. Ona ala, ola, oh baby parama. Ulavo katami, utani palana. Olala, kama kipa tadaka. Yovote unataka, ujwe ni masanda. Ona na 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 na.
Kama uo,
yote na yofanya basi. We mwenyewe,
kama uo,
umeshindwa kusoma ta picha basi.
Kama
uo, nikubalie, nifikirie. Ona, nifanye nini kama uoni. Oh la la.
You know what? It's DJ 7 Man. Whoa, whoa, baby.
Fresh Out from NigerRemix.com.